smokemziki.com
kutoka halo. Nashukuru nimejua kisa salio, koja kwanza nitafute hela, kumbe shida sina salio, acha basi nikatafute hela. Singesema kisa he ndio inofanya nkosera, singesema kisa he ndio inofanya nkosera. Nimeka naumiza ndonga Almanos midate, nimeka naumiza ndonga chupu chupu nipagawe. Mano siku kucha unanisifia, kukikucha unanichiti, na tena mara kwa mara unaniambia kitu yangu ndo inafiti. Maraba natumiwa, video zako naliwa, mate kwenye ndinga. Maraba naambiwa, unadangala kulenye umlo kukuza, nikona shanga. Nashukuru nimejua kisa salio, koja kwanza nitafute hela, kumbe shida sina salio, acha basi nitafute hela. Singesema kisa he ndio inofanya nkosera, singesema kisa he ndio inofanya nkosera. Kwa ajili yako ni wewe ndo litaka ufute na mimi. Maneno yako yaliniaminisha na mimi nikajiamini.
Comfortability.
Vitendo vyako viliniaminisha, kumbe sio.
Negativity.
Maraba natumiwa, video zako naliwa, mate kwenye ninga. Maraba naambiwa, unadangala kulenye umlo kukuza,
nikona shanga. Nashukuru nimejua kisa salio, koja kwanza nitafute hela, kumbe shida sina salio, acha basi nikatafute hela. Singesema kisa he ndio inofanya nkosera, singesema kisa he ndio inofanya nkosera. Oh yeah, inafanya nkosera.
Pakua nyimbo mpya kupitia smokemziki.com.